E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei me ngā upoko kōrero o te wā, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, hei tā te ropu kākāriki me whakapakari ake I ngā ture inanga o tēnei whenua. Fitu tikau miliona tāra, kua tukune e te kā wanatanga, arā ki te kaupapa e kia nei ko te pai oranga, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā te ropu kākāriki me whakapakari ake I ngā ture inanga o tēnei whenua kia tino orara wātua noai te rā momo ika, kei tatara wātu ki te pari o te rua o tira ki te kore hāhātanga. Kā tahi anō te kāwanatanga ka whakaputa whakaritenga hō hei chaki I te inanga. Engari, kei te whakai tonu rātou kia hao tonu te tangata I enei taonga a te iwi Māori. E whā o ngā momo e ono o te inanga e whakatata atu ana ki te kore hāhātanga. Ara e takahi ana I te ara I takahi ai e te moa me te huia. Ko ngā take e kore hāhā haere nei, te inanga ara ko te kaharawa o te tangata ki te hao I a rātou, ko te pā iti haere tanga o rātou kāinga me te tūkinotanga o tō rātou taiao. Hei tā te kāwanatanga e kore ngā tangata o te hapori hao inanga e raru nui I enei whakaritenga hou, a ka whakatūria haere tia I roto I ngā tau e toru e tū mai nei. Fiti tekau miliona tāra kua tukune e te kāwanatanga ki te kaupapa e kia nei ko te pai oranga. He kaupapa nā ngā prihimana e riro ai mā ngā iwi o rātou uri a Taihara e whakatikatika. I te marae o hopu hopu I te rohe o Tainui te minita I ngā take prihimana a Poto Williams e pānui mai ana I ngā whakaritenga o tēnei pūtea ki te pai oranga. Ai reira hoki te kiingi Māori a kiingi tūheitia hei mana ariki mo te hui. Hei tā Poto Williams koe nei te ara whakamua hei āwhina I ngā iwi ki te whakaheke I ngā tatauranga Taihara mo te Māori. Hei tāna ka whakamahi te pai oranga I ngā tikanga Māori, hei whakatikatika I ngā Māori Taihara, a kei te whai hua te hōtaka o tira te kaupapa te pai oranga I tēnei wā. Anā, ko ngā hāmene tāhae mea, ko ngā hāmene pēnei I te takahi I ngā ture o te huarahi etahi o ngā momo hāmene ka riro mā te pai oranga e a te whiriwhiri. Kua rā ke anō te upoko te kaikiritanga ki Wainganui a tātou a ko tātou te Māori te papa. Koe rā tā makere mutu ahorangi o te whare wānanga o tā maki makaurau.
E hara tēnei I te āhuatanga hou. Mai rāno mai te tainga mai o te Pākehā ki konei. Kua mauria mai ia tēnei āhuatanga te kaiakiri. Kua mahi a tēnā mahi, tika ana tō kōrero, he mahi hakaparahako, he mahi weti atu, hakaweti I a tātou, me wera me kato, he mahi kino, tino kino rawa atu.
Hei tā Rāwiri Waititi o te ropu tōrangapū Māori, he maha ngā take kaikiri ko ara ake I ngā wiki tatanei, ana ko ngā kaiutu reti I tauranga moana, ana ko Judith Collins me tana whakahāwea I te hongi, kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
Well, ko te mea ke, he taniwha kaikiri nei, he taniwha taihuna, he taniwha taikuhu. Me reo tungi ngā ahuatanga whakahāre o te kāwanatanga, me ona tarikatoa. Engari, tēnei wā, ko puta mai te upoko nei, a te taniwha te kaikiri. Ka tare anu ki tātou te kite I tōna kanohi. Ka tare anu ki tātou te kite I tōna upoko e mahi ana I tāna mahi. Nā mahi mōriga rika, nā mahi whakariha-riha ka I tō tātou iwi Māori. E ne kore mō māua ko te noho e tau ki raro. Ka whawhai I te āhuatanga o te kaikiri. A kia ngā tātou te ui Māori, me te mea hoki, me whai ake, ngā prihimana, me te kaha o te ture I tēnei tuāhuatanga.
Kei te hui ngā wā tēne Māori ki te whiriwhiri I tō rātou anamata, haneira a Jordan Winiata.
Noi ake ngā mahi kainua e te aroaro. Engari, e hui ai ngā taha katoa o te hunga wā tēne, ara āhua e toru ngā wāhanga o te wā tēne, ko tētihi ko te minita, ko tētihi ko te kaunihira Māori, ko tētihi ko mātai nei ngā wātene. Nā rere, I hui te katoa I roto I ngā tau, ko pahu ake āhua iwa tau, ko pahu ake I noho nei tātau, ki te whakawhiti kōrero kia whai te anga whakamua.
Ine ngeto ko ngā hā kinikina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pākīwaha. Current affairs from a Māori perspective in English here on Wātea every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pākīwaha on the go at wateanews.com.
wateanews.com.
Kua whakaingoatia te uri o Ngāti Awa me Tainui a Cole Forbes ki te kapawhutupōro o te whenua o Kōtirana, kei te tākoro ia ki te tūranga Parirau, a topa pūrānei mā Glasgow, a ko ia tetahi o ngā kai tākoro hō, te kaumā fitu o te kapo o Kōtirana mō ngā whakamātautau a te wā o te raumati ki roto o Urupi. Koe ra ngā hā kinikino o te wā, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.